We're mama, mama, call her. Until I'm gone. kanti siphilelani kulo mhlaba wezimpi nenyembezi sifuna imali sifuna imali siphilelani kulo mhlaba wezimpi nenyembezi sifuna imali sifuna imali kanti siphilelani kulo mhlaba wezimpi nenyembezi sifuna imali sifuna imali siphilelani kulo mhlaba wezimpi nenyembezi sifuna imali sifuna imali ingxoxo zabafelo kazi abakhalela amadoda aphumefuna imali laekhaya lakhaya senababa kukakhanda mtshelo phake indoda ifele pini ongenane enkanini kodwa nomsolano baba njena ibuthe maningi eyinsimbe hlesinye kodwa nomsolano baba njena we mama mama kholo mpilo ayinamngana ayinambeni we mama mama kholo mpilo ayinamngana